Ngokuka Matthew 21. Kwathi kuba basondele Jerusalema sebefikile eBethphage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili. Wathi kubo, hambani emzaneni obhekene nani, nizakufumana masinyane imbongolo, ikhulekiwe nethole linayo, zithukululeni nizilethe kimi. Uma umuntu esho, utho kini anothi, inkosi iyazidinga, uyakuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke kwasho ngumprofethi othi, yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka inkosi yakho iza kuwe, imnene, ikhwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yesilwane esiboshelwayo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithini bawendlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Kwathi sangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza wathi, ngubani lo? Izixuku zathi, lo ungumprofethi uJesu waseNazaretha laseGalile. UJesu wayesengena ethempelini, wagxosha bonke abathengisayo, nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo, zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami yakubizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umume wabaphangi. Kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini, waziphulukisa. Kepha abaphristi abakhulu nababhali, bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini bethi, Hosiyana kuye indodana kaDavide, bacasuka. Bathi kuye, uyakuzwa lokho abakushoyo laba na? UJesu wathi kubo, yebo, anizange nifunde yini ukuthi, emlonyeni wezingane nowabancelayo, uzilungisela indumiso na? Wayesebashiya waphuma emzini, waye eBethania walala khona. Kepha ekuseni, esebuyela emzini walamba. Wabona umkhuhlane owodwa ngasendleleni, weza kuwo, akafumananga lutho kuwo, amaqabunga wodwa. Wayesethi kuwo, akungabe kusavela sithelo kuwe naphakade. Umkhuhlane wabuna khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi, umkhuhlane ubune kanjani masinyane na? UJesu wayesephendula ethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa ningangabazi, aniyukwenza okomkhuhlane kuphela, kodwa noma nithi kulentaba, qukuleka, uphonseke elwandle, kuyakwenzeka. Nakho konke niyakucela ngokukhuleka nikholwa, niyakwamukeliswa. Kuthe ngene ethempelini kweza kuya abaphristi abakhulu namalunga esizwe esafundisa bathi, ukwenza lokhu ngagunya lini na? Futhi ngubani okunikelela igunya na? UJesu waphendula wathi kubo, nami ngizakunibuza izwi libe linye, uma ningitshela lona nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukuphaphathiswa kukaJohane kwavelaphi, ezulwini nokuba kubantu na? Bakhulumisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini, uzakuthi kithi, pho, anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, siyasesaba isicungo kuba bonke bathi uJohane ungumprofethi. Base bemphendula uJesu bethi, asazi. Wayesethi kubo, naye nami anginitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Kepha nithini na? umuntu wayenamadodana amabili. Waya koyokuqala wathi, "Mntanami, hamba uyosebenza namuhla esivinini." Iyaphendula yathi, "Angithandi," kodwa ngasemuva yaguquka yaya. Wayeseyakwenye washo kanjalo, yona yaphendula yathi, "Ngiyaya nkosi, kepha kayiyanga." "Iyiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na?" bathi kuye, "Eyokuqala." UJesu wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye, kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye, kodwa nina khona nikubona aniguqukanga nakamuva nize nikholwe nguye." Yizwani omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu umninindlu owatshala isivini wasibiyela ngothango, wemba khona isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe. Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benze njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kube indodana yakhe ethi, "Bayakuyazisa indodana yami." Kepha kwathi abalimi bebona indodana bakhuluma bodwa bathi, "Lo uyindlalifa, uzani siyibulale sidle ifa layo." Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala. Pho ke mhla kufika umnini isivini uza kubenza njani labo balimi na? Bathi kuye, "Uza kubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abayokumnika izithelo ngezikhathi zazo." UJesu wathi kubo, "Anizange nifunde yini embhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhe lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, lisimangalise emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamuka umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe siyakuveza izithelo zawo. Owayo phezu kwalelitshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumxolisa." Abaphristi abakhulu nabaFarisi beyizwa imfanekiso yakhe bazi ukuthi ukhuluma ngabo. Verse 46, base befuna ukumbamba, kepha bazesaba izicungo kuba zazithi ungumprofeti.